yango fana na nyonze gwe manyi. Lady, come closer, let me tell you. You caught my eye from a distance. You're pulling my heart, no resistance. I'm calling you on for assistance for you. I've got weakness for sweetness. I got my soul going to Luliza. To my living, to your Luliza. Nang and so as I knew and so I'm of your mind, but in a couple of years. Is it also your mukwan ago? Kuboni ne bisanyizo abalala obasinga ko njagala mbere mukwano go nanaka simu za kukulirako hey time arera ko nze tosubya mukwano go njagala mbere mukwano go tunula binsobedde bintabudde mpuliranga gwe nalininda gwe nzudde ono bwe ndabye nakyusa obudde andabikidde okubeera mu ekyama buli wakasukira amaaso asikiriza ne bwezibiriza kawo wankokonya abalungi tebatega bumasu baba nankota sibiwagu ndi bwannamunigina tebakulya kinusu omuwula atalina gamba nze nkwaniriza kati nno nessunga luli olunaku lono tale wamwewanogo nze tosobya mukwano go kubolina ebisanyizo abalala obasingako njagala mbeere mukwano go nanaka simu za kukubirako airtime abeerako nze tosobya mukwano go njagala mbeere mukwano go otunuzanga anywedde ku twenge ofumitanga kisonza nkutidde nkusaba bino bwe biba biwedde nkutwale obakadde batusiine ontunuzanga anywedde ku twenge ofumitanga kisonze nkutidde kusaba bino bwe biba biwedde nkutwale mukadali batugatte. Cause you caught my eye from a distance. You're pulling my heart, no resistance. I'm calling you on for assistance for you. I've got weakness for mukwano go. Zito subya mukwano go. Kuboni nebi sanyizo. Abalala owa singa ko. Njagala mbele mukwano go. Nanaka simu za kukubira ko. Airtime harera ko. Tosubya mukwano go, njagala mbeere mukwano go. Tosubya mukwano go, kubolina ebisanyizo. Abalala obasingako, njagala mbeere mukwano go. Nanaka simu za kukubirako, airtime arerako. Nze tosubya mukwano go, njagala